nange kankolenga bwentyo nange nettanira nnyo emirembe era kombunonye gyali antobenga tambula mu kubeera efudemba ntukeyo gyasula lwe lunaku lwe yandaga ogenda kambonebone mu kuba omukwano bye guleeta ntukeyo lumu omwoyo ngalaba jonjobadde antobenga tambula mu kubeera efudemba ntukeyo gyasula
www.mp3ugandanmusic.com.